Pull up, skirt, what? Asking my lip. Hello, my leg on my lip.
My cheetah's full of milk.
I live a little fish on wood. California, me long sailing now. I tell my cheetahs, you clap in the manje. Cut up, please, ging on me now. Once again, melangik she you wet. Figgy and the clapping, quelling on. Angas ganjan feeling a coach long. Oh, stand with me. Kulumi kun is la panak talwing army. Langan is creamers full of gambanam. Gakipi cut me nang a swiper manje. Oh, lonky holo lam. Can't tell me now, baby, can't cross anger. Gig she you wet, Ubula won't song it. And he no poet, Amakaza would do it. Impilimilesanoza.
Ningi emhlabeni kwasisombe sengameva kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa na ukulala ucabanga lamagama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana izinkinga basasixazululi bayaphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi imizwa yakho uyoyihlaza
impilimilesanoza In Billy Miller's Tanoza, I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje awusekho.
Angels sing.